ngurndang fulɓe.
En ngaren e yewtere men faatiinde e gollitirgol produit ji warirɗi kulloy ka gese no wi'e e pesticide. Mariama Muumini, nultondiraaɗo amen Cameroun, waɗani en e jantore mum keroɗen.
Nder lesdi Cameroun, geɓe remooɓe 90 nder 100 kam fuu ɗo fuufa leɗɗe nder gese maɓɓe. Ɗume woni hujja maɓɓe? Jawro Iliyasa, remoowo haa ladde Mbang nder diiwal Adamawa.
Ko waɗi on min ɗo wutira be lekki fuufa fuufa haa ngesa ɗo? Aran kam haala geene. Geene ɗo ɓilla min haa ngesa masin. To min mbi min waɗan be juuɗe ɗo, ɗo sabbita kuugal. Ko min waɗi banni man bo to min aawi ɗo, geene man wara fuɗa fota kalkal be aure min, wato ɗo wonna min aure. Kañum on kadi ban lekki supermarket ɗo, ton fuufi haa geene ɗo balɗe ɗiɗi ni yoori, on aawan haa aure mon fuɗa, geene wurtay. To ɗiɗaɓre bo ala gilli, gilli fu ɗo ɓilla min masin. Ɗo wara nasta ngesa vonna aureji, ƴakka ɓikkon aureji man ɗo. To min fuufini wala fitina feere pat dilla, wala nyawu, wala gilli.
Tanni leɗɗe ɗe ɗo mari batte dow njamu ɓiɓɓe Adama. Bannoɗo andina en Kumuwa Christian, ingénieur jo ndemri, nden bo kalfitinaaɗo kuuɗe ndemri e ɓamtaare ladde haa Maayo Danayi nder diiwal Woyla.
Probléme santé kam dur ɗum maran. Hande ka en foti en wiya ɗum probléme ji men santé ma foti waraga fuufugo lekki. Ngam ɗume aɗo fuufa lekki, aɗo fuufa haa nder gesa may kam, kana lekki may on aɗo nisba. Yo feere bo ɗum nafama gite, feere ko gal noppi haa gal laral fuu na lekki ɗo nasta. Yaa jooɗo haa nder ƴam duuɓi joyi jeego ni sey warta wonde mannga, warta kreenama mala cancer, mala yaw renal.
Soynde huutinirgo leɗɗe ɗe no haani on woni sababu ñawji ɗi.
Haa dow yimɓe 100 to a hoosi ɗo yaha fuufa lekki haa nder ladde, a tawan 90 kam fuu ɓornata limseeji bot'en, lunette'en, kaske'en ɗume je heɓa wato protége haa ɓanndu maɓɓe ɗo. Goɗɗo hoosa lekki wakko haa ɓaawo non, wala ko ɗume dilla ladde ɗo fuufa tan. Ɗiɗaɓre may ɗo ko ɓe wiyata dar délai avant récolte. Ngaa wiigo to a fuufi lekki a rena balɗe jeɗɗi, malla balɗe 21, malla balɗe 33 hiddooko a yaha itta hunde a ñaama. Ɗo goɗɗo feere ɗum wawata muygo fuufa hannde balɗe ɗiɗi ɓe o e itti.
Haanino bo kadi sippooɓe leɗɗe ɗe famtina remooɓe no ɗe kuutinirte.
Yo sippooɓe lekki may haa nder lumoro ɓe formaaka. Goɗɗo feere ko a wannda janngugo. To lekki feere ɓe waɗa ɓe wiyama ɓaawo duuɓi 3 ɗo taa fuufa, kannjum commerçant feere kam nde wannda janngugo woosa oɗo jooɗi lumo ko mo fu wari ni o sippana ɗum.
Aynooɓe laabi nastugo leɗɗe ɗe nder lesdi bo kadataa ɗe nastugo.
Ngam e wala poste contrôle phytosanitaire ɗo partout. En ɗo mari département 6 poste contrôle phytosanitaire gootel tan haa Mora. Maayo Danayi frontiere ɓe caɗɗo arrondissement jeɗɗi, ko poste de police gootel police phytosanitaire wala.
Yo kadi ɗume waɗete haa en usta batte huutinirgo leɗɗe ɗe?
Yo Mariam, hannde kam haani kala sippoowo lekki fuu sey gomna hokka mo ɗerewol je sippoo ma agrément, malla bo a heɓa technicien heɓa o famtinama deidei no a foti a yaha fuufira lekki may haa ladde.
Ngam jamu ɓiɓɓe Adama e ɓamtaare ndemri nder lesdi, haani gomnati larta haala huutinirgo leɗɗe nder gese. Fotde nden remooɓe sey kadda faama lekki kookiye no huutinirte be yaaki huutinirte nder ngesa. Ɓe ndaaya leɗɗe kaɗaaɗe e leɗɗe baɗɗe. Mariama Muumini, Yawnde, VOA.